Kurwa Music, Clarice with Samuel. Special dedication kutoka kwa Terry. Mzini pacharo karisa chema. Clarice anenda. Harusi njema. Hivi leo tushudia. Hadi ya doa. Hivi leo imetimia. Nifuraha. Wetu sisi sote twasherekea. Samueli naye Clarice. Wame upendo wao alona lake aseme sasa hawanyamaze kabisa hapa ni yesi yesi tupu hakuna nono mola shakubali amina mama masi anakuhasa kwa maenzo ndugu zako Henry Alice na William Lilia na Irene Recho na Mary Manara mama uchi beja na baba Samburu, zini kwa pijita mboni. Miraha jamani, chome, siri ya hizano, mohuo, mwambe kumagi, na muenda, osi manarata. Watu cherezi ya mahenzo.
Harusi njema, hivi leo tushudia, hadi ya ndoa, hivi leo imetimia, nifura. Twasherekea Samueli naye Clarice wamethibitisha upendo wao alona lake aseme sasa hawanyamaze kabisa hapa ni yesi yesi tupu hakuna nono mola shakubali amina mama masi anakuhasa kwa maenzo ndugu zako
Na baba ngonyo mwagandi Mana mwokera mkazangaya
Samueli Utapata mche mzo
Kamtunze Clarice
Clarice Utapata mzume mzo
Unamkoera mkwale nara
Samueli Mchasingo wabule
Kamtunze Clarice
Enzori irikalera milele
Unamkoera mkwale nara
Apo. Wapi Tiger Producer, TFC, bila kumsahau Baba Julius Charo, ya Patunai, Mistopio Music Band, Kiwa Kamare, wanacheza. Bila kumsahau Baba Kintanzi Clarice, yapo ametuacha tuko naye lakini tunaamini ameridhia
lagi bewende.